niache niimbe.
Tami Cruz.
Niache niimbe. Niache niimbe. Niache niimbe mimi. Niache niimbe. Niache nisifu. Niache nisifu mimi. Niache nisifu. Sisi wanawako tumekusanyika mbele za Bwana, mbele za Bwana tukimbia Bwana, haleluya Bwana tukutazea Bwana, haleluya Bwana tukimbia Bwana, haleluya Bwana tukutazea Bwana, haleluya Bwana. Niache niimbe, niache niimbe. Niache niimbe, niache nisifu, niache nisifu mimi, niache nisifu.
Nguvu zangu na utanda wangu takuimbia, uwezo wangu na kipaji changu takusifia. Umenitoa kwenye tundu la simba kama Daniel, ukaniita ndani ya faili sikike kama Samuel. Wacha niruke nicheze kama Daudi, dunia nzima nisiki yangu sauti.
Niache nimtukuze Mesaya, niache nimwimbie Baba. Niache mi, niache mi yeye. AI kipo sifu kwa samawa itasifu, kipo imba ata ndege wataimba, hata miti itacheza, malaika wa mbinguni wanaibada kushangilia.
Sisi wana wako tumekusanyika mbele zako Bwana, mbele zako Bwana tukimbia Bwana, haleluya Bwana tukutazea Bwana, haleluya Bwana tukimbia Bwana, haleluya Bwana tukutazea Bwana, haleluya Bwana. Niache niimbe, niache niimbe mimi, niache niimbe.
Niache nisifu, niache nisifu mimi, niache nisifu.
Tukimbia Bwana,
haleluya Bwana
tukutazea Bwana, haleluya Bwana tukimbia
Bwana, haleluya Bwana
tukutazea Bwana, haleluya Bwana. Niache niimbe, niache niimbe mimi, niache niimbe.
Niache nisifu, niache nisifu mimi, niache nisifu.
Tukimbia
Bwana, haleluya Bwana
tukutazea Bwana, haleluya Bwana tukimbia
Bwana, haleluya Bwana
tukutazea Bwana, haleluya Bwana tukimbia
Bwana, haleluya Bwana
tukutazea Bwana, haleluya Bwana tukimbia
Bwana, haleluya Bwana
tukutazea Bwana.